Taurus music.
Penzi lani gusa kwenye roho, mahaba yako kwangu wana yanifanya breathless. Nikiwa kando yako usiko, your love is how I breathe. If you go I'll be breathless. Penzi lani gusa kwenye roho, mahaba yako kwangu wana yanifanya breathless. Nikiwa kando yako usiko, your love is how I breathe. If you go I'll be breathless.
Another Gbedu from NigerPickup.com.